Incwadi yomphostoli uPawuli kwabaseFiliphi isahluko 1. OPawuli noTimotheu, izinceku zikaKristu Jesu kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFiliphi kanye nababonisi namadiyakoni. Makube kini umusa nokuthula okuvela uNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngesikhathi zonke nginxuseni kwami konke ngani nonke, nginxusa ngokuthokoza. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini, kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunina, uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Njengalokho kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo, ngani nonke, njengokuba nginithwele enhliziyweni yami, lokho ekuboshweni kwami nasekulivikeleni, naseluqiniseni ivangeni nanonke nihlanganyela nami emseni. Ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami ukuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesihle sikaJesu Kristu. Ngikhulekela lokhu kuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Ukuze nikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo kuze kube lusuku lukaKristu. Nigcwalise ngesithelo zokulunga ezingayo Jesu Kristu kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu. Kepha ngithanda ukuba nazi bazane ukuthi lokho kwangehlelayo kugcine kwaveza ukuqhubeka kwevangeli. Kwaze kwathi izibopho zami zabonakala enqabeni yonke nakubo bonke abanye ukuthi zingenxa kaKristu. Nokuthi iningi labazalwane enkosini betholile ithemba ngezibopho zami, bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi kaNkulunkulu ngokungesabi. Abanye kambe bashumayela uKristu ngumawu nangombango, kepha abanye ngenhliziyo enhle. La bashumayela ngothando bazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli. Kepha la bamemezela uKristu ngombango kungenganhliziyo emhlophe, bethi baza kungivusela ukukhathazeka ekuboshweni kwami. Kunani pho, nokho uKristu uyamenyezelwa ngezindlela zonke, noma ngokuzenzisa, noma ngesiminya, kulokho-ke ngiyathokoza, yebo, ngiyakuthokoza. Ngoba ngiyazi ukuthi lokhu kuyakungenzela ukusindiswa ngokunxusa kwenu nangokusiza kukamoya kaKristu Jesu. Njengokulangazelela nokwethemba kwami ukuthi ayikho into engizakujabhiswa kuyo, kepha ngesibindi sonke, njengasesikhathini zonke namanje, uKristu uyakwenziwa mkhulu emzimbeni wami, nokuba kungokuphila nokuba kungokokufa. Ngokuba kimina ukuphila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo. Kepha uma ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, angisakwazi engizakukukhetha. Kepha ngiphakathi kokubili, nginesifiso sokumuka ngibe noKristu, ngokuba yikhona okuhle kakhulu. Kanti ke ukuhlala enyameni kuswelekile kakhulu ngenxa yenu. Lokhu nginalo lithemba, ngiyazi ukuthi ngiyakuhlala, yebo, ngihlale nani nonke, kube ngokuqhubeka nokuthokoza kwenu ekukholweni. Ukuze uzibonga kwenu ngami kuvame kuKristu Jesu ngokufika kwami futhi kini. Kuphela hambani ngokufanele evangeli kaKristu, uze kuthi noma ngiza nginibona, noma ngingekho ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye, nangomphefumulo munye, nilwela inkolo yevangeli. Ningethuswa ngalutho ngabamelene nani, okuyisiboniso sokubhubha kubona, kepha ngesokusindiswa kwenu, lokhu-ke kuvela kuNkulunkulu. Ngoba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngumusa, angisho kukholwa kuye kuphela, kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Nikukho khona lokho kulwa enakubona kimina, nakalokhu nizwa ukuthi kumina. KwabaseFiliphi 2, ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe nhliziyonye, niqonde into yinye. Ningenzi lutho ngombango nangodumo lezwe, kepha ngokuthobeka nishayise ngathi abanye bakhulu kunani. Yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke nokwabanye. Makube kini lo mqondo wawukhona kuKristu Jesu, owathi nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana uNkulunkulu. Kepha wasidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyenwe njengomuntu ngesimilo wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, nawabasemhlabeni, nawabaphansi komhlaba. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu yiNkosi, kube yinkazimulo kuNkulunkulu Yise. Ngakho-ke bathandiweyo bami, njengalokho nilalela ngesikhathi sonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho, fezani ukusindisa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. Yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi, ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esisigwegwe nesiphambeneyo, enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni. Ibambelele ezwini lokuphila, ngize ngibe nokuzibonga ngosuku lukaKristu ngokuthi angigijimelanga ize, angisebenzelanga ize. Yebo, nokuba nginikelwa enhlashelweni nasenkonzweni yokukholwa kwenu, ngiyathokoza, ngithokoza kanye nani nonke. Ngokunjalo-ke, thokozani nani, thokoze kanye nami. Kepha ngiyethemba eNkosini uJesu ukuthuma uTimotheu kini masinyane ukuze nami ngename nxa sengathi izindaba zenu. Ngokuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe onganakekela izindaba zenu ngobuqotho, ngoba bonke bafuna okwabo, abafuna okaJesu Kristu. Kepha niyakwazi ukuthembeka kwakhe ukuthi ukhonzile kanye nami ngenxa yevangeli njengomntwana kuyise. Yena-ke ngiyethemba ukumthuma masinyane uma sengibonile ukuthi okuqondene nami kophelelaphi. Kepha ngiyethemba eNkosini ukuthi nami ngizakuza eduzane. Kodwa ngibone ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinina u-Epafroditu, umzalwane sisebenzi nebutho kanye nami nesithunywa senu isikhonzi ekusweleni kwami. Lokhu wayenilangazelela nonke eyaluza ngokuba nizwile ukuthi wayegula. Ngoba nempela wayegula ephansi kokufa, kepha uNkulunkulu wamhawukela kungeyena yedwa, wangihawukela nami ukuze ngingabi nalusizi phezu kosizi. Ngalokho ngakhuthalela kakhulu ukumthuma, ukuze kuthi nxa senimbona futhi nithokoze kimi unciphe usizi. Ngakho-ke mamukeleni eNkosini ngokuthokoza konke, abanjalo-ke nibaphathe ngokubatusa. Ngoba ngenxa yomsebenzi kaKristu wacishe wafa ezidela amathambo ukuze agcwalise okusileleyo ekungikhonzeni kwenu. KwabaseFilipi 3. Elokugcina bazane bami, thokozani eNkosini. Ukunilobela khona lokhu angikwenqeni, kepha nina kuyanigcina. Xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika. Ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu, sizibonga kuKristu Jesu, singethembi enyameni. Nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni, uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu. Ngaswa ngosuku lwesishiyagalombili ngingowohlanga lukaIsrayeli, owesizwe sakaBhenjamini umHebheru wamaHebheru ngokomthetho umFarisi, ngokokushisekela ngingowazingela ibandla ngokulunga okusemthethweni ngingongasolekiyo. Kanti-ke lokho kwayinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo, impela konke kukushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. ngifunyane kuyena ngingenakho kulungo kungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho kuya ngokukholwa nguKristu ngisho kulungo kuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezihluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele kuvukeni kwabafileyo kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe kepha ngijonga ukuba kumbe ngakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile kepha kunye ngikwenzayo ngikhohlwa ngasemuva ngizelulele kongaphambili ngijonge emgomeni emqomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu kuJesu Kristu ngakho thina sonke siphelele masibe nokuqonda kunjalo kepha uma kokuthile niqonda ngokunye nalokho uNkulunkulu uyakunambulela khona verse 16 kuphela ukuthi kusesifinyelele kukho sihambe ngawo lo mkhondo ngilingiseni bazalwane nibabhekisisa abahamba njengathi esisibonelo kini ngoba abaningi enganitshela kaningi ngabo namanje nginitshela nangezinyembezi bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu abakuphela kwabo kungukubhujiswa abankulunkulu wabo yisisu nodumo lwabo lusehlazweni labo abangabanaka okomhlaba kepha thina singabombuso wasezulwini lapho futhi silindele khona ukuba kuvele umsindisi inkosi uJesu Kristu oyaguqula isimo somzimba wethu okuthotshiswa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo ngamandla angazihlelela ngawo konke phansi kwakhe. KwabaseFiliphi 4 ngalokho bazane bami abathandekayo nabalangazelelwayo ntokozo yami nomqhele wami yimani niqinile kanjalo enkosini bathandwa ngiyamyala uEvodiya ngiyamyala noSintike ukuba babe nokuqonda kunye enkosini yebo ngiyakunxusa nawe mana wami oqotho yelekelela labo besifazane lokhu babambisana nami evangelini kanye noClemente nezinye izisebenzi zami abamagama abo asencwadini yokuphila thokoza enkosini njalo njalo ngiyaphinda ngithi thokozani ukubekezela kwena kwaziwe ngabantu bonke inkosi seduze ingakhathazeki ngalutho kepha konke izicelo mazazo uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga verse 7 ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu imicabango yenu kuKristu Jesu elokugcina bazane konke kuyiqiniso konke okuhloniphekayo konke okulungileyo konke okumhlophe konke okuthandekayo konke okutusekayo noma kukhona okuhle noma kukhona okubongekayo zindlani ngalokho enakufunda nakwamkela nakuzwa nakubona kimi kwenzeni lokho khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani kepha ke ngathokoza kakhulu enkosini ngoba manje senize navuselela kunginakekela kwenu beninginakekela kambe kepha anibanga nathuba awusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela ngoba mina ngifundile ukuba ngane liswe noma ngihlezi kanjani ngiyakwazi ukuba phansi ngiyakwazi ukubusa kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe ukusutha nokulamba nokubusa nokuswela nginamandla ukwenza konke ngayo ngiqinisayo nokho nenze kahle ngokuhlanganyela nami ekuhluphekeni kwami verse 15 niyazi nani nina baseFiliphi ukuthi ekuqaleni kwevangeli ekuphumeni kwami eMakedoniya kwakungekho bandla nelilodwa elahlanganyela nami endabeni yokupha nokwamukela kuphela nina nodwa ngoba naseThesalonika nathumela kanye nakabili nokuswela kwami akusikho ukuthi ngifuna isipho kodwa ngifuna isithelo esiyakwandisa okubalelwa nina kepha nginakho konke ngokweqinileyo nganelisiwe sengamukelisiwe kuEpafrodithu okuvela kunina iphunga elimnandi umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu. Nkulunkulu wami uzakugcwalisa ukusola konke kwenu njengokwengcebo yakhe ukukhazimuleni kuKristu Jesu. KuNkulunkulu noBaba wethu makube ludumo kuze kube phakade naphakade. Amen. Ngikhonzeni kwabangcwele bonke abakuKristu Jesu, abazalwane abanami bakhonza kinina. Abangcwele bonke bayakhonza kinina ikakhulu abendlu kaKhesari. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu mawube nomoya wenu.